Downloaded from ilovezedmusic.com.
Ma storia la riconosco.
Ena chosoa cha unindalama basi. Ena ndarama rinazo komantendere. Alibe kuno. Ena atipula ndi memori mbikira. Koma ena kutakolola pomwe sada tsale.
Lero tiseka mawatirira kuno.
Zonse za temporare kuno. Kumiseu ya golide kulibe kantu tisowa. Che akuti che ukotuwa siriroa. Kulibe mafutowa. Kongo, Kongo, mundi chitire chifundo nkarowe Kongo. Indendine opere wera. Koma by your grace. Mundi chitire chifundo nkalowe Kongo. Inde ndiri ndizo foka zanga. Inde, inde. Mundi chitire chifundo nkalowe Kongo. Ah, gata said the truth. Nindani sana dwale po kuno. Tonse ti dwala kuno. Nireke nine chite confess. Ndani salira. Tonse ti dira vika baba. Vika baba. Tonse ti dira. Tonse di temporare kuno. Umasangidwa kujotedwa. So patidwa ulandidwa kuno. Palipe cha permanenti kuno. Nditsi wa Kongo. Nine Kongo. Mundi chitire cha fundo. Kalowe Kongo. Inde ndine opere wera. Koma by your grace, by your grace. Mundi chitire cha fundo. Kalowe Kongo. Ndawi dikatafika. Mwachi somo. Unijitire chifundo ndikalowe Kongo.
Unijitire chifundo kalowe Kongo. Unijitire chifundo kalowe Kongo.
Sera na madingo. Mumuchitire chifundo. Mumuchitire chifundo kalowe Kongo.
Dominique Marenzo.
No, 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 no.
Dalito Marenzo.
No, 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 no.
Jason Huanka.
No, 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 no.
Uncle Dwayne.
No, Madingo.
Mahara Muhango. Yami Umango. Michael Busi. Kimu Kahika.
God bless Kansotina na Madingo. Superboy.